buraza keta gire kwa kigoma Ebada mwenye kuni ndi wana kura kilicho iva
yeah. Oh my god, your body give me temptation night Minawe tuna combination night Na feel kwenye meditation night I'm in love hey. Napendo unavokandamiza your boobs pom pom miujiza Na kesho tunze tuibiza Ni roha tuza kufuruliza Eti mama
Bad enough Ukijoza nyuma yako kweli kontena Tena, tena, tena
Bad enough Nakukabize gita we Santana Na 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 na
Tuna march, tuna march, tuna march Wata sale sale Mina wewe, mina wewe, mina wewe Tupo sale sale Tuna march, tuna march, tuna march Wata sale sale Mina wewe
Mabuba Ini mkali ya nyonga Lazizi Honey My love Wengine wanasema umenipiga penis talking down yeah. Wengine wanataka tugomba nikomba kwa fuga imani Hawatoweza yeah. Wanatuone Kupenda we
Tuna march, tuna march, tuna march Wata sale sale Mina wewe, mina wewe Tuko sale sale
Tuko sale sale
Tuna march, tuna march Wata sale sale Mina wewe, mina wewe
Fanya kama una dance.